Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all the listeners at Radio Pulpit. Our scripture reading is lapha kuncwadi ka Genesis chapter 4. Sizofunda from verse 6 to 8. Lelo lizwi lifundeka kanje NIV translation. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." And while they were there in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni kwanamhlanje. Manje, today, bazalana, I would like us to talk about bitterness. Leli vesi li express liyasitshela indaba kaCain ukuthi uCain i-facial expression yakhe before ebulala umfo wabo. UNkulunkulu could even see i-facial expression yakhe naloko kwakusenhlizweni yakhe ngoba uyambuza ukuthi why unyukubele? Ukwatiswa yini? Ukubone bangcwele njengoba namhlanje sinalezinto ezamamoji ezibonisa ama-expression athile nama-expression amehlo. Cabanga ke uma ubheke emoji yomuntu we-expression obitter nomuntu o-angry ukuthi expression enjani. Yile nto uThixo wayibona kuKhayini ngenxa yento ekhona enhliziyweni yakhe eyi-bitterness. Manje ekuseni kwanamhlanje ezi sizokhuluma ngendaba ye-bitterness, sibona ukuthi uNkulunkulu bangcwele wayezama ukuthi akhulume naye ukuthi le nto mayingakunqobi. Meaning that i-bitterness has got no power over us. I-unforgiveness has no power over us. I-jealousy has no power over us. Ngoba uNkulunkulu umtshelile ukuthi seyikhona, but wena uwe ekufanele ukuthi uyi-overpower. Kodwa siyabona ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi yona ya-overpower yena. Manje uma sikhuluma nge-bitterness namhlanje bangcwele, uma izwi likaNkulunkulu li-describe i-bitterness, lithi lapha ku-Hebrews chapter 12 kuverse 5, lithi it is a bitter root that grows to cause trouble and defile many. Manje bangcwele, to defile is to pollute, to defile is to spoil, to defile is to stain, to defile is to slander and to discredit. Manje lento eyibitterness bangcwele ipolluta nabanye abantu ngoba uma unebitterness ayigcini kuwe, uyayidlulisela kwabanye abantu. Ibitterness ifana nesifo seleprosy ngaleso sikhathi. Ibitterness ifana nezifo ezithelelenayo ngoba uma unebitterness, siyabona namhlanje ama families they are not in one accord manje. Awasahambelani ngani ngoba uthi mawubheka kwamanye awafemeli lento yaspreadwa umuntu okudala washona, but manje akusahanjelana ngoba wayishiya eyispreadile lento ngoba izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi it is a bitter root, and mawubheka this bitter root it affects even the generation to come. Manje today bangcwele, the churches are splitting, ama families are splitter, ama neighbors awakhulumisani. Sibona lento ispreadile ebantwini ngani? Ngenxa yokuthi umuntu ubitter, and make bitter lo muntu loyo engena forgiveness kuye, uyayayenze ukuthi afake lo moya kwabanye abantu. Manje ekuseni kwanamhlanje sikhuluma ngalento bangcwele ukuthi you may say awunasi sifo soshukela or anginasi isifo esithile, those chronic diseases. But sometimes you've got a chronic disease, eyibitterness. Ngani ngoba, lithizwa kaNkulunkulu, it's a bitter root and it defiles many. Manje lento onayo, iyaye idluleyo kwabanye abantu, imoshe yonke into. Siyathola bangcwele, ukuthi manje, izwi likaNkulunkulu lapha kwincwadi kaJames chapter 3 kuverse 14 iyasitshela ukuthi that person should not claim to be wise if they carry bitterness, envy and selfishness selfish ambition enhlizweni zabo. These people, they are not considered to be wise people. Uma uwumuntu onebitterness, khona abantu athi angeke ngize ngimthethelele. And but the very thing, uyamkhuleka ubaba wethu wasezulwini, xolela izono zethu njengoba nathi sibaxolele. I remember my mother used to tell us a story. Into yakudala, abomama besekudala sebashona nokushona. But she used to tell us a story, ukuthi bahamba ogogo, beya beyokhulekela omunye webandla labo. Mabefika bekhuleka, kwenziwa lo baba wethu wasezulwini, i Lord's Prayer. But makufika lana bangcwele, athi sixolele izono zethu. Kuthiwa egula esembhedeni waphakama, wathi ubani bana soze ndamxolela. And manje uma ubheka bangcwele, many people namhlanje banezifo. And uthi mawuthola ukuthi lezo zifo azipholi ngani ngoba yena ngokwakhe uzibambelele ngokwakhe yile spirit se bitterness. Ispirit se bitterness senza ukuthi ku-occupy kurentwe inhliziyo yakho ngabantu abathile obabambe ngenhliziyo ngoba ubarentile umuntu osafarayo akusulo umuntu ombambile ngenhliziyo umuntu osafarayo wuwe wena one bitterness. Manje ekuseni kwanamhlanje siyathola ukuthi lento yaqala bangcwele yenzeka kuCain ngoba isono saqala ngoAdam noEva. Kodwa manje siyabheka ukuthi yenzeka kuCain eyenza kumfo wabo and ubitter against a wrong person. Ngoba akusiyena uAbel othe kuNkulunkulu ambless yena ngambless. UNkulunkulu umnikeza another opportunity ukuthi nawe uma wenza hambo yenza kahle ngizokwazi ukukubusisa. Now yena ibitterness instead ukuthi abe bitter against uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu obless uAbel. UAbel azange wenza kahle and yena wenzani ubulala umuntu wrong ubulala umfo wabo. Manje siyathola bangcwele ukuthi lento ayiphelelanga lapho. Iye yadlula lento yaya kuma twin Esau ne twin brother yakhe uJacob. Labo bantu bangcwele kwatholakala ukuthi bayozondana kwaze yangena naye izizukulwane zabo. Wayifaka uEsau emzonda umfo wabo waze wayoyifaka kubantwana bakhe wayoyifaka kubazukulu bakhe ngoba ama-Amaleki was the descendants zikabani zika-Esau. Manje uma sibheka incwadi bangcwele eka-Abodio, uma sibheka le ncwadi ka-Abodio lithi lapha from verse 1 sizoyifunda yonke. Ithi this is what the sovereign Lord said to about Edom. Angithi siyazi ukuthi u-Edom yindawo ka-Esau. Bese lithi, you have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nation to say, rise and let us go against her the battle. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. The pride of your heart has deceived you. You who lived in the cliffs of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, who can bring me down on the ground? Manje ngisikeka chubeki bangcwele, ngithanda ukuthi uma uke waya kule ndawo lena eJordan country, le ndawo bathi Petra, you'll understand very well uma kukhulunywa ngendaba yama clefs lapho ukuthi kwakwabantu ababakhe phezwe intaba and manje ipride yaka idom uSAU wayistshela ukuthi akekho umuntu ozongithula kule ndawo enguyo but this person mangcwele wenza lento and at the same time he was against his brother uIsrayeli. Let us continue lapha kuverse 4. It is thou you saw like an eagle and make your nest among the stars. From there I will bring you down. UNkulunkulu wathi noma ngabe uzingabeka phezulu uhlale phezulu mina uNkulunkulu ngizokubeka phansi. Uthi uNkulunkulu make qhubeka kuverse 6 ithi but how Esau will be ransacked, his hidden treasures pillaged. All the allies will force you to border. Your friends will deceive and overpower you. Why uNkulunkulu emtshela iziqalekiso ezingaka? And ezasho ukuthi uNkulunkulu kuye lapha kuverse 10 ithi because of the violence against your brother Jacob, you will be covered with shame. You will be destroyed forever. Uyabona ukuthi into yakhe uNkulunkulu kwadingeka ukuthi ngoba lento unenzondo wayifaka kubantwana bakhe wayifaka kubazukulu bakhe ezonda umfowabo uJacob. Manje uNkulunkulu uthi because of the violence against your brother Jacob, you'll be covered with the shame, you'll be destroyed forever. On that day, verse 11, you stood aloof while strangers carried off his wealth, and foreigners entered his gate and cast lots for Jerusalem. You are like one of them. Lo wayejabulele bangcwele the way umfowabo uIsrayeli bengamfuni ngakhona. Wayejabulele noma ezothinjwa. Elithi kwaNkulunkulu lapha kuverse 11, on that day you stood aloof while strangers carried off his wealth and foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem. You were like one of them. Yena wayejabulile ukuthi uIsrayeli uyathinjwa, bayathatha konke, badiliza konke, bayathinjwa. Uthi uNkulunkulu ngoba wawujabulele ukuthi umfowenu, your own brother, ngenxa yebitterness onayo ujabulele ukuthi manje uyathinjwa, wathi uNkulunkulu nokuhleka kwakho mina ngikubona kufana nawe, kufana nokuthi wena ukwenzile. Manje bangcwele, lezi were talking about a bitterness ekuma brothers. Nawe mhlambe ekhaya kukhona manje uthola ukuthi kukhona ukungazwani as a family kuma sibling, ujabulele i-downfall ye-sibling yakho, kube lula ukuthi uzukhulume ngomfowenu or ukhulume ngodadewenu ebantwini, and labo bantu awuzalwa nabo kodwa lo muntu uzala naye, ungcele naye ebele lilodwa, kodwa you are the same person omcekela phansi ongafiseli nokuthi abantwana bakhe baphumelele. Manje yilokho uNkulunkulu asibonisa kona kwincwadi ka-Abhediya ukuthi uNkulunkulu into yokuthi manje ungajabulela impumelelo yomfowenu. Kukhona into uNkulunkulu angazithandi, njengoba noEsau wayengajabulela impumelelo kaIsrayeli. Uma nabantwana bakaIsrayeli bephuma eGibhitha, Amaleki liyezo izikwaNkulunkulu ukuthi abazukulu bakhe babevimba uIsrayeli ukuthi angadluli, and bebangazi ukuthi abavimba uIsrayeli, bavimba iplani likaNkulunkulu. Ngoba siyathola ukuthi uNkulunkulu uma uyifunda leyo ncwadi wabayalela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ni please ningathatshi iDom, ngoba iDom nginikeze umfowenu uEsau. At the same time uNkulunkulu ebatshela abakwaIsrayeli ukuthi bangathatshi iDom, bangalwi naye, but abazukulu bakhe ama-Amaleki. Ngani? Ngoba i-bitterness uyifake kubazukulu bakhe, bamvimba u-Israyeli. Siyakhumbula bangcwele lesa sikhathi belwa laphayana uHe ephethe izandla zikaMoses eyiphakamisele phezulu ukuthi as long ziphakamele phezulu isitha sasinqotshwa. Manje ekuseni kwanamhlanje bangcwele, ngithanda ukuthi ngikukhumbuze ukuthi le ncwadi ka-Obadiyo yayibhalelwe umuntu owayene-bitterness, wayifaka kubantwana bakhe, wayejabulela ububi obenzeka kumfowabo. Uthi kuverse 12 lapha, You should not look down on your brother in the day of misfortune. You should not look down on your brother in the day of misfortune. Kukhona izinto abangcwele ezenzekayo kulabantu umfowenu, but at the day of misfortune, wena ojabulayo. Ithi leli lizwi, no rejoice over the people of Judah in the day of their destruction. No boast so much in the day of their trouble. Manje siyaye sibe nento ukuthi uma sibhitha against our brothers, masibhitha against abantu, siba nale ruthi yokuthi sifake abanye, asigcini lapho. We rejoice uma bevelela izinto ezimbi, and uNkulunkulu yile nto bangcwele angayijabuleli. Manje izwi likaNkulunkulu lapho siyathola bangcwele, even nezwi kaNkulunkulu kuMika chapter 7 uverse 8 wakhona iyasitshela lapho ukuthi izwi kaNkulunkulu lisasitshela lapho ukuthi do not cloud over me my enemy, though I have fallen I will rise up. Manje kuMika lithi ungajabuleli ukuthi ngiyawa sitha sami, ngoba noma ngingaze ngiwe kukhona isikhathi sami sokuvuka. Manje lana uma sibheka bazincwele sikhuluma ngendaba yebitterness, mhlambe nawe unalento ukuthi wangenza angeke ngize ngimxolele, but remember ukuthi this is a diseases, this is a chronic diseases, ngoba this is bitterness elithi zikaNkulunkulu, it's a bitter root eya idlulela kwabanye abantu. Manje ekuseni kwanamhlanje uma sibheka bangcwele iya ku verse 13 wakhona ithi, you should not march through the gates of my people in the day of their disaster, nor look down on them in their calamity, in the day of their disaster, nor seize their wealth in the day of their disaster. You should not wait at the crossroad to cut down the fugitive, nor hand off the survivors in the day of their trouble. Verse 15, the day of the Lord is near for all the nation. As you have done, I will done it to you. Your deeds will return upon your own head. Manje uNkulunkulu bangcwele nakuzizwe nakubantu uthola ukuthi bajabulela ngoba bengakufuni, bajabulela inhlupheko ohlangabezana nayo. Sishilo kuMika kuchapter 7 wakhona elithi kwaNkulunkulu kuverse 8, do not doubt over me my enemy, though I have fallen I will rise, though I see in darkness the Lord will be my light, because I've sinned against him. Yena uNkulunkulu mhlawumbe kodwa wena ungajabuleli ukuthi ngikwisimo engikuso, ngoba umoya webitterness bangcwele ujabulela izinto ezifana nalezo. Manje kuverse 18 wakhona lithi leli lizwi, the house of Jacob will be a fire and the house of Joseph a flame, the house of Esau will be stubble and they will set it on fire and consume it. There will be no survivors from the house of Esau, says the Lord. Hayi ngani ngoba uEsau le bitterness uyidlulisile. Bangcwele ekuseni kwanamhlanje uNkulunkulu ibitterness yinto angayifuni, ngoba uma sifunda izwi likaThixo lapha kwincwadi yama-Ephesians, sifunda kwincwadi yama-Ephesians, sifunda uchapter 4 wakhona. Ikhuluma bangcwele Ephesians chapter 4 from kuverse 30 ukuya kuverse 31. Lithi leli lizwi bangcwele, get rid of all bitterness, rage and anger, prowling and slanderer, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ has forgiven you. Manje we are uNkulunkulu sibizela ukuthi bangcwele sikwazi ukubathethelela abantu abasonile. Ngani? Ngoba noNkulunkulu usithethelele. Ngoba manje le bitterness mangcwele uma siyibheka iyaspreada even nasendlini ka Davide. Uma sibheka lapha yana kwincwadi ka First Samuel, Second Samuel ku chapter 15 ukuthi ibitterness yaspreada yayo limaza wonke umuntu kulo family leyo ngani ngenxa ye bitterness itself. UAbsalom waba bitter against his own father. A bitter against his own father wenza izinto uNkulunkulu angazifuni. Elithi izwi kaNkulunkulu laphayana ku second Samuel kuverse 15 wakhona. Lithi, in the course of time, Absalom provided himself with chariots and horses and with 50 men to run ahead of him. He would get up early and stand by the side of the road leading to the gate city. Whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom would call out to him. We are going to enter who beat against the father. Abantu mabesuka bayo kubaba wakhe beyonikeza ama complain yena ubalinda endleleni ababizele eceleni lithi leli lizwi whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom will call out to him, what town are you from? Seke kushilo lokho bangcwele mawuso uyifunda ungaqhubeka uzifundele imikhuba ebeyenza ezama uketula ubabakhe ngempela wagcina sekemketulile. Sesiyavala manje, ngithanda ukubuza kimi nawe ukuthi igrudge sibambile, ubambe bani igrudge, ngibambe bani igrudge? UNkulunkulu asisize ekuseni kwanamhlanje. Umoya webitterness siyamelana nawo ngegama lika Jesu wase Nazaretha. Amen.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.